Yup. Say, night on my. Oh, yeah. Me. Oh, la la, yeah.
I'm feeling like it.
Alinipenda nkiwa tingo. Kabla sijatoa single. Na unga unga mwala mtani. Leo nimeshinda bingo. Master wa TikTok. Kule wanatega mingo. Na meseji zao nasoma laki. Na mtungia na wimbo. Alinulesha to love toka way back. Paka leo tunapeta. Enzi hizo za jejeje idaye. Paka leo tunatesa. Alinulesha to love toka way back. Paka leo tunapeta. Enzi hizo za jejeje idaye. Paka leo tunatesa ni mina baki. Moyo unanipasuka na unaenda si ai Moyo unadunda dunda ma kama kitele si ama oh, Kweli nimepata jembe oh yani wewe Ulinyachisha paka ukiwembe Misigara mipombe Oye niwewe Ulinitenga nisha na vigengi Ndo mala Mweza mkikuona e Mwe wangu na dundapa Hamin kikuona e Mwe wangu na puitapa Nalinonesha to love Toka way back Paka leo tunapeta Hezi hizo za jejeje idae Paka leo tunatesa Nalinonesha to love Toka way back Paka leo tunapeta Hezi hizo za jejeje idae Paka leo tunatesa ni mina baka Moyo unanipasuka na Unaenda resi ya hii Moyo unadunda dunda ma Kama kitenesi ya ma Oh yeah